natukarukire miwanga jo omprakani kombinga nombinga opamwe no Tafel Talks ya otatu popi pamwe no Tafel Talks yaira ndiswa kumtu eri kohio mvradhiri omrongo na hetatu. Now we are talking Tafel Talks.
Let's talk
mwaime o ndahara mtu tetulombwere nenge ulombwere nje ikundathan ma mzono unenenga shitu limeti tanonge wali unirongo yinj mongo komoko kuchwiki imoye kustresa, imoye kuetere sindakano yo madhiradhiro, imoye kupiaganika madhiradhiro ndena ndo shitu ike umbohoka oh umrungo kulike nando pokati kwa kutsino no shama so oh, ikundathan wa ini mtu vite kuchangwa imehumbo ndeta chetu hapo chano chetu hapo kumeme nengo chetu hapo kutate nengo kubaby wohe nengo konguru kati wohe otachi kukutho stress unene nene uhole nana kupopia umahokoro geni kuchashike ya hipo haike ndeti rivenge fuike tateza upo o stress aike aishe wali unakuchano mko komoko chukironge tenderi na denda na wa umawa wa ningoma injiro ndini minaenda na otamike uvite now holy fresh ana wanai mtu yokoro kombinga hachike mani halipendo rana mbifoe man
njajita mbike na ngayi mwenene
ya let's talk.
Yeah. Unene mwakati kushika ndika na ndiri busy nawa.
Yeah.
Yeah, mandaka ndiri mo studio. Tiyari ndiri mo studio, katetira ndiri mo studio. Saturday I'm resting.
Yeah.
Yeah, unene showa za tuli nako ita tupopi kwembenga osoka.
Yeah.
Tupopingo osoka, tupopinga nga shi Manchester hadengwa, no yasini na hadi dengwa ngi.
Yeah.
Sito venoli hu Liverpool.
Yeah.
Sometimes, andi dhimbaiken no, nini mea nje kucha, ay!
Udafanga anda dopele mpea. Ndainga enda, ni mina enda na wampea ni onda school fanga hodi mkai
sheketa ipo soka mo odopio topic ya soka
eh
neno po
yeah
andi thi mane problem atanya kashona
taiti ngwe uhuru nene hunda sana kombinga ukatanga kokomba
yeah
shitampata naye messi ayi ombarondi ayi ombarondi ohangad
ya mini ya mara kama ti rodrigo vinicius junior
yeah
no po box angamo nokuti aye fury sitaka ningashike shike
ndakathiro tazengwa wete
ai na kafiro kati utataka vena pa ife this time.
Oh, kwenye taka vena. Okay.
Mivira Amerika.
Ehe.
Sheta papiko mingi osoko opuo.
Opuo. Chariko mwenye chaza.
Shashi nukuli hatu wapi mojo makaya nukuli. Nginuwe ya shipopi muka tuko shifikati. Ashipi andikati mbukocho nino show. Kwa studio.
Tashifika uthimkai. Tampoto sok.
Kandishina ukombinga mparakeni.
Oh. Awede amweme ibururu. Shaike tapopi nando ukombinga himari wa. Ayewo. Wakaru vitena wa mani. Kucha imariwa.
Kapitalista.
Imariwa kaihoro makudhiro.
Yeah.
You make noise. Mani mwe. Ani imariwa kaihoro.
Yeah, yeah, you lose. Yeah.
Oh,
penanga ya muna tanga atrape topika kwa mingo shimariwa.
Yeah.
Yeah.
Ya mtu watanga atrape topika nando kuli.
Kapitalista ndishi mwatine.
Yeah. Ya mtu watanga atrape topika nando kuli. Okombinga njia ona narengi ya kucha. Ta hae mwanare mwaeme.
Yeah.
Tuliko mikunda hono. Yeah. Atuje shide pezimbo yeroro.
Yeah.
Efuko tori keshimu.
Mahukurungawa pashuwambo.
Mahukurungawa pashuwambo. Ya, hakara uvitea.
Ini mangana ndokoma usitakutia, shitakaranga hatulitha.
Hatulitha.
Timbanyo kwa hatunjoro rapeni peni.
Hatunjoro rapeni uno mrava rava ulimo ndama.
Eh.
Taiti, ini mwenjinga mtushaye hokoro ya ipo. Yo, kwa, umanga kumeshaata upopi wako minga hakadhona.
Ya.
Oh, kweta popi.
Manona.
Ndalipona kanona umwe.
Oh,
yeah. Upo kanono kwa kacha.
Umijitoko zi.
Oh, shodaka yangei.
Yeah.
So, hali fresha ni hondwa adhishe.
Ako toko eri zi. Yeah, ilipo ike tando.
Oh,
shipande ilipo ndia shia tulapo kwa mbingo manona.
Oh, yo. Kwa itata kukorante, uike ni monta po moko.
Ya, tapo pine tata miyukutu haka la peni, hathi kwa peni.
Nga, ndani kwa shiponga. Ngae.
Tahiru kumadhina, ne.
Tahiru kumadhina.
Oh, Mr. Fire.
Ah, naze pomba.
Mahokoro, ya mwino tango hai, hapo piko mbenga nande eskora.
Iko skora. Tapo pingana ndo kuliku chae, moskora etu, ngachamwa. Unenega shume ndumbu o skora mbu. Uru kupazana ndo kumbinga ikeo yo skora. Hayo skora, mojura unga. Oh, tothe kwa kustatistika. Woshikashikashi, kegumu hapo pikeshi konya rama.
Ndisyon kwa hita ume, ofrendi anje
spadro
na akarapo singa kwa tamea. Kwaningo political science.
Yeah.
Kuita shege meri, otapo piko mingo skora.
Tapo piko skora.
Wete kwa. Ona sao, okumlaude.
Okumrade, ini mgemzo. Odeta kuchia apalagenda watafuru kuchikorika kuchangashiti tano ya changino mwa kare ne sindakano yomadhira dhiro no stresa kirong. Milonga mkara mwana mwa uvasano.
To be honest, mwana nishiri ostresa taivu kudenga.
Oh, ostresa taivu kudenga. Ndenu rare kuvita romyo. Tolini maya kangwa na maite kakangwa kukuviteka. Mwana iko stres.
Ya, nwenju, tuadha umetazina ndokiro ngateke gumbo. Wakama na yata kutu. Ay, nanyumaro botane ni magirina. Apitamona.
Apitamona. Wetekone. So, atu inana iko mkukuta tesaya. Oh, tulipo Tafel Talks. We are talking. Let's talk. Pamweno Tafel. Yehera nisakom meriko kiovra dhiri omrongo na he. Tatu. Shatuka karu kata tesaya. Tatu kea na thengi etu thengi remo studio konora he tatu ndatu. Onora yeri ya tatu imwe nora nora omgoi. Yoi turombo lene kwicha. Yengere nga shingi ino tazimbu kwa hara ando maha koro waka shike. Upkavuro kara arotera ostresa yonu atumbu kironga.
Koko makuna na weekend dapa maka betting apa?
Eh, dapa tuzana kwa betting.
Jazz B, ae.
Dalika kwa betting. Dani ngisho ngati. Ee, ae, umakororo genji. Ngutapu pingani nando kwa mpinga wa hangwe alikapo kombu. Waje kukiombuka hanja, alishakoro kwa nende.
Popela na mbeho rekuko sipano tango?
Oh, omjego. Mba, atasino mdu. Teku yosinga mungo. Natuka ruke nani?
Ati atu popeko ni meashi.
Otati kutile Momrunga Radio.
Radio station ayange yo tango mona Namibia.
Iwo mpra keni wanjina tukarukire mewanga jopa mweno Tafel Talk. Yeah,
pena ya mwitu adha. Now we are talking.
Let's talk, yeah. Pena ya mwitu adha tapapinando kwa mbinga wa mahauto.
Yes.
Golf GTI.
Yeah, tapotu kwa mbinga wa mahauto. Nga yanje, yonga di. Tadhika tapotu kwa mbinga wa mahauto. Shiki tapupo piwe hauto. Omo yu wakara kwa parkinga nao. No madira dira ogeri peshara geri muhande mbi
kororo
kororo ngombwa ya Mombas natuve kompra keni kuichangwe ngashitano ya changei o ngere twithenge ne mo katafela uri ke umbo nenge uri poya kweninga pushinda ukara ndo topozo maho koro gashikeni
chepa mo matema ngana ndo kanjiro nenge pamo panana ndo kanyama keri popo makara
ashikwa niko fera nutara ngei
po peno katafira keli mea ya
katafira keli pe
no kanyama
ya
ya no mijitadi ripo
mijitadi ripo tadi popi
hapo piko mbinga shiki
popi ko mbinga shiki de shato
akadana nanga akadana mwanga ko girl talk aniko penyano
akuta no party ano ome manwa ka shopati shashi ome mo hani aturi mapo mahara shafike unguduri imboka ina tenu re no tango kaishi nguduri imboka so ndiwete kuja ke umwe no mahokoro nga hage nkutoste e hokoro ri no prakeni nga shituli meti tanongei Shawi megumbo ya munga inorara pino shiruwa puwazi kwa umewa shindua shindirwa kongudhi wa dhengwa no kangoro.
Yeah.
Shaya turuwa po. Oh, umogweru ugwa karunga. Kwa hiku usane sima ni ndadarango umwa watu rapunande uveri senga kuza mbiberi mono. Tegere rane utare. Ustresa wa hizi. Ndeja wata megerubo pini ma.
Kuko ngele diferensa nao.
Kwa hulo mbure tofaro kuhabaku utogaru tofaro kehororo.
Dete tamanga mali merishina.
Oh, haruwa kere kumtenki.
Hello, Zamunga. Tafel Talk?
Hello, Daddy.
Yes, oh, I'm talking to my Yaro?
Nobody.
I am talking to now. Oh, Muri Penny?
I didn't know
what you're doing. Oh, Muri Movenduka? Shane was in Bukata and Poppy Nepp and Ando Catafel and Gatam Poppy coming as you get.
I am enjoying a postal
car. What a postal car?
Yorebona
ini. Eh, karampo pine mbata vene angara tampo piko mbinga long stand ampo pimbata asho pingwa ampo pimbeti ga pre club ne ngampo piko mbinga jika kombinga so.
Mbata vemba. Okay. Amene aduka ngwa dipo kombinga ya Manchester to poku cha. Pamwa kuni ngoro nduruka la jendera opo opo adengwa adengwa.
Yeah, tampo pine ku chaye Manchester next season no kuna ku venoli hai kita shishi waka.
Usiona hiyo ni lazima tutahana huja. Sasa kile kitu problema ndio ili mkocha, mata ni ile ile ni ma.
Ehe. Okay, to thinga kuza peni?
Ndimo venduka.
To thinga kuza mo venduka? Tangina ndikupa ndoresha kwa kusombinga mone na?
Ndabandura.
Okay. Ai, kwa to kwati kutia na kale kitapo pikombinga usoka. Ai,
kwa ito hiyo rosoka nai.
Unenenga mba ya Manchester mtatu. Oye no motivo injiri po mbada.
Mbano eno kana, mbano ya cha. Apu kala muno mokoro genji nga shupu kata kwa kompa.
Ya, shite pura shoma kutano.
Kucha he, ayanga dia vena nene ni tatukosa wete. Ini manga ya famono. Nora heta tundatu, nora ili atatu imwe nora nora mgoi. Dengi takara wakuni na. Se tuze pungani mano diva diva o manga gane tulino Tafel Talk. Now we are busy talking with Tafel.
Yeah, to Pepenino Tafel, no Tafela.
Yeah.
Yeah. Omane thimbo limemune ne na ship ya kashirina wa.
Mhm.
Sha thimbo topendo kai kuri serious. Sha pendo kile po hali uri ke serious. Ndesi ko mata nguri ku serious.
Ai, kashirina wa shashi. Otoki yadi ke nomnungu kali ta popina ngwe kalinge me nu hinai.
Mhm.
Onwa amoni ke kucha. Oh, ai. Ndi amombero wa yanga dimukite tsamamo.
Yeah.
Atare ko mthinking kuno takara kwa shoni ndi vadip. Tafel talk.
Mm,
yes.
Mm.
Oh, mtakero meme?
Tabolina.
Yaro.
Tabolina.
Da takero ponawa, namune no katokero ponawa.
All right.
Oh, tatenge kuza peni.
Mante we pundi.
Tafel talk, let's talk. Mm.
Oh, omana nga sa tuli pokata fara bonotse.
Mm?
Tatumulimo.
Tamtulimani ya, tamputamtu yonja wiche we no hangi ya, no nero.
Atute, oh, omana nga ngwe akwa kwesinda. Oh, I thought exaggerated, man. I don't know. You can't do that anymore.
Mom.
Oh, that's what I'm
going to do. Wait, now?
Now we are talking.
Yeah.
Now we are talking.
You know, he had to do it now.
Yeah, no. Oh, I'm going to say that. Ah, oh, she did. So that is how I could run them.
Da nga ta mwana kucho okwafatere mwana no chikonde chokukure ndong
afatere mwana kakunokatemo etemo jejele
kina mani ufaranga he mara kuna ngoka mali wakashona
ai na pa magemo tate zawe
yeah
I thought she
yeah
I think she's the most honest woman
yeah
tangi me mande kupandura tangi Mm-hmm.
Ashiti, o meme na o hagara tatu popinani.
Hagara gata texta.
Eh?
Hagara gata titat. Taratara engono ndiko.
Ohero kwa spendingo 500. Nga ndali tu. Waringa ipi man? Ndungwe mbweni.
O ndali tu ndati. Uf.
Nga inangana indi nestresa da njime kumbo. Nga ya tuete kuta.
Hatingini. Ya, andingu kuthesikere. Andi mpeskere
ai man ocho opucha ke yamwe no story njono hapo haya ku so stressa yo tayoro ne uvitena wane maheyo kena ko ndi makoi ku ndina meva yeri pamwe uvitu namba no uvitena now Tafel talk now we are talking o to etra no pandoro ko Tafel yeri andi sa kompeli ko kio radio no na etatu next time
and connect a drink responsible
Omlunga Radio, oyekume kwe makukundaneka. O radio station nyanje, yotango mwanamibia.